Emir Hassan Sakiru jeleer jirode lisini jirode lay height jirode isfishinga i hadlaw wala sa i hadlaway meela ku bilaawdi dibki hadda bi dareer kullik sinna la law adaw may wa kaadi ihriti kallinga buriki talele le adaw lakin kan daawmi lihidi le dibkay meela ka deeri atatal wal gili wal gili dibki hadda bi dareer adaw buru adan lakin kan le daawmi lihidi le geemarin kaadi ihri hirmaanga ku bilaawti hadan mudda ad hadan lisina lu ku rooga kaadiya sidii meel ba oo atad oo an tagtira an seeda adoo lakin kan daawmi lihidi aw aw hasan leeli le meel kasta oo seedi warkay hadan ta ku dareer may degna gabal oo roobay li waagi hor may ku kooyeen gabal oo roobay li oo inta jirta haddii sheleeda ay kalwala baydo yaalkay meela jiraan ad li onugo amir kasta oo seeday nu daawada maayno hamaray leeli runa gudnaati inta li igili isbadalka kan meela li igili adan lama tadan kan sidaad afraad inta la yuhadan had halkan aan aqul hawe dad jibaab aan khali mijer ay gurkar aan ka codsad ilaahay in ilaahay la aawiyo aan la daawayo dibkun aan ahay ilaahay oo daaway kore gacan igir gaar li insi saasan ya kaasa la dareer wala anyo e liin ka qaydi dibdi dalka wala yishoo liin ka qaydi dibkay liin ka sheeg warkay liin ka jeedi saasan tan koy.